Russo.
Relax the music.
Music.
Simnamona ka Beyonce ni kwake ndo Jay-Z. Maono bila mfupa designer Ray C. Tena nafika kwa zangu plan B. Bongo la girlfriend ndo wake T.I.D. Kwake nimekwama na ni mtampa gita la Santana. Anapopita uko nyuma ni lawama, kushoto kulia machizwa na mtazama. Na ni mcute hata anapokunja ndita, ange kwa Madonna tungeimba Las La Bonita. So beautiful like I never seen before. Shake your body mama, give me some more. Cheza cheza na uringe mama, wachimba chumvi wakikutazama. Una fake smile so ya nene mene doubt. If it is to love, this is all about. Mja chupa za soda leo nataka bia. Okay, agiza mama, atako tadi nalipia. Navunja chupa za soda leo nataka bia. Venye una shake me na data ndo mana na kuzimia. Navunja chupa za soda leo nataka bia. Okay, agiza mama, atako tadi nalipia. Navunja chupa za soda leo nataka bia. Venye una shake me na data ndo mana na kuzimia. Bebe bebe bebe, come closer nipe love. All eyes on her, so ongeza to my shouts. When mimi said I'm rose one day. Thamani yako ni zaidi ya pesa za PDG. Nataka kufanya maisha yangu yawe yako. Nataka kufanya pesa zangu ziwe zako. Nataka kufanya ndugu zangu wawe wako. Nataka nifike mpaka kwa wazazi wako. Asara roho, pesa kitu gani? Nitafanya kila kitu mpaka nikuweke ndani. It's true love inanipa hamani, kila nikikutazama mimi na data jamani. Cheza cheza na uringe mama, wachimba chumvi wakikutazama. Una fake smile so ya nene mene doubt. If it is to love, this is all about. Navunja chupa za soda leo nataka bia. Okay, agiza mama, atako tadi nalipia. Navunja chupa za soda leo nataka bia. Venye una shake me na data ndo mana na kuzimia. Navunja chupa za soda leo nataka bia. Okay, agiza mama, atako tadi nalipia. Navunja chupa za soda leo nataka bia. Venye una shake me na data ndo mana na kuzimia.
Young Tuso, perform what you make it. You already know what it is.
Take over the game.